Amen. Hallelujah. Wewe ngai molau. Wewe ngai molau.
Simple.
Nduvwa nanwa, wewe ngai monene, nawe ngai molau. Nduvwa nanwa, wewe ngai. Tofauti yetu na Mungu wetu ni kwamba watu wanaweza wakakupenda na wakatoa vyote, lakini hayupo mtu anaweza kukupatia uhai. Hello. Rolip.
Kimoto oka mone via via wewe dai monde ne dawe bagi mola mwana ndakuitia kimoto oka mone via via wewe
yake moto woka mone via via wewe ngai mone nawe ngai
one more time mwana ndakwite ki
sitia yake moto woka mone via via
worship to him. We come to worship. We come to worship. This is all about you.